Yeah, Aziza Zioni. Yeah,
Isaiah Prophet.
Nesimyo kubongo, omukwano gwange kwe kuko. Kulembera ngoberere, tuli babiri tubebere. Omukwano leka kwogere, abebigambo bakwebere. Tuli mukwano newe tusoba, tetufa kubogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Njagala ng'omulunnyanja, wayagala ebyennyanja. Suubiza nti tolinkyawa, tondeeta maziga n'onkaabya. Ndi mulavu nyingi naawe, my baby. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbu ekyo kya birungo. Enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo. Wasuka kale anneebaze gye wakulira, kubanga tewakubibwa. Bakuza bulungi n'egonjebwa, kuba tebakumeya. Oli mukyalo omuteefu omulungi, omwana w'empisa. Ali mu buli kimu mu butuufu, osaanira mpeta. Neesiimye okuba omulenzi wo, bweraba bwengeze zenna. Saagala baleeta kalebule okutabula laavu yaffe. Engere ekyanaanaana bwe kitaayaaya, nange kyenva ndeewaana. Nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo, guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbu ekyo kya birungo. Enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo. Wasuka kale neesiimye okuba owo. Omukwano gwange kwe kuko, kulembera ngoberere. Tuli babiri tubebere. Omukwano leka kwogere, abebigambo bakwebere. Tuli mukwano ne bwe tusoba, tetufa kubogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Lengere ekyanaanaana bwe kitaayaaya, nange kyenva ndeewaana. Nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo, guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbu ekyo kya birungo. Enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo. Wasuka kale
ndayidde eky'okukiwasa kye ntegeeza. Bono basinga abakuvuganya b'entegeeza.